Sheesh. Yeah. Mabibi na mabwana, karibuni kwenye show ya Sheesh. Marafial, Marafial, hey. Marafial, Marafial, hey. Marafial, Marafial, hey. Marafial, hey. Mugondile abandu bakialo sokukaja batwambilile tulile ndakampijile kukaja kera batule mwe tukubomba kanunu tunafanya tununu amatingo fununu upendo udumu tulipampene akabarilo kafwene nguvuni we ziko ndani yako mwenyewe. Yeah, binadamu watu, yeah, watu wa watu, yeah, kusikiliza ndio kuongea, ukiuliza utopotea, kabla kuomba unapokea, wakukaja we do care, tunakwaga ukitembea, mwa waponye, kama kwangu waponye, kosa waponye, na mama mponye, yeah. Marafiale, 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 ase, si abandu ba kiara, abandu ba kiara, si abandu ba kiara, abandu ba kiara, si abandu ba kiara, abandu ba kiara, si watoto wa Mungu, watoto wa Mungu. Bibi Titi Muhammadi, yeah, Bibi Titi Muhammadi, yeah, Bibi Titi Muhammadi, yeah, Bibi Titi Muhammadi, yeah. Ndivyo lifunzwa na mama, chochote nachotaka sogope niwe. Tunaishi ndoto zetu kaa, kuna kitu bidi zetu zilaumiwe. Kakimbia na mimba na ndoa ikafungwa, sijue kwa baba ndo mie. Kanifunza heshima, thamani ya walochagua kusota na sie. Tuyobe fiki, nifindu fingi hafelezeki, mambo mengine hajabebeki. Abandu bakela hatusomeki, hatulogeki. Watoto wa Mungu tumenyerithi kimafungu, ndio tufikire mwetubuke kugu. Tukupija kwa kupija majungu, ye yeah. Damwe tufanye ndugu, ye yeah. Kunjino kulonda mashundu, ye yeah. Kumwanya mwetubuke kugu, ye yeah. Ifingo yoba usungu, ye yeah. Nacha kibao na kwa habari na piga bao. Mbeo na sali ni kama bao, hesabu halali kote vibao. Mbwa wakali, elewa tulipo upepo mkali. Lama talea, juu wakali, mtizi mani mimagari. Ama sunguketa. Bibi Titi Muhammadi. You're now rocking with the number one rapper in TZ right now. Marafiale, Bear Boys.